Laura Music Production.
Oh, yeah. Hey, yo, CRISPR. Chena City once again.
Divine mango, tika njoye chakunyanchi. Tika kwele bori, kasa mbire kajinsombu. Oni sane jeri, itabona mbari mchenga. Vajandini mpawi, samalo tezo sateka. Asidi uze pere paks, kukanjoya life. Tita kwele buzi, ndalama print the press. Ya saluni yoka, watu ndi budget mwezi. Gamu njodi baby, hii sita IPA. Ndisana minkazo pula, mandi wopya heavy. Akale wa chuma, ogera so heavy. Bozi sada za fashion ndi jile so wine. Chika na kara jipembezo ndi halamu kwa ini.
Kayo nipe drama. Usafoke uchilimike. Usajewe ndi kuopai. Suzi wanae afuna iwe. Waza kukonda no holiday. Kuma kupaswa zima hapire. Asa kukonda no holiday. Olo live drama spenda hapire.
Atakala nazo zonse zomu maziwona. Kwa wampanda danzi yage ukala ndinda lama. Kama vaya geri ndipa 40 fiesta. Sunga yeseweza miro sali superstar. Hinde chiribu moyo waka majisowu. Ndijigwondi ntima wage na ye hamafuna. Olo kugame show flight saguli sa love. Better tell mama me in I love you. Ngadi wa mufira usachedwe aziziu. She can never guess, no she can never tell. Maybe she was made for you. Kosa iwala kwira da wadi wanjiwa bachadu.
Kayo lipe drama. Usafoke uchilimike. Usachewe ndi kuopai. Suzi wanae afuna iwe. Waza kukonda no holiday. Kuma kupaswa zima happy day. Aza kukonda no holiday. Olo lipe drama spend a happy day. Please ima hopu. Lelo tanimvela koyu. Fear a long time. Ndakala nkufuna soini. Musa suze nti mawanga. Undipanzi lako lako. Ndazi wendi weweka. Amene ninga konde koyine. Diza kukonda no secret. Kuza kupasa love singa simpe. Ene kala nyali ya kusinga zime. Baby nine ndeko sakaike. Kayo libe drama. Usafoke uchilimike. Usachewe ndi kuopai. Suzi wanae afuna iwe. Waza kukonda no holiday. Kuma kupasa zima happy day. Aza kukonda no holiday. Olo live in drama, spend a happy day. Kayo live in drama. Usafoke uchilimike. Usachewe ndi kuopai. Suzi wanae afuna iwe. Waza kukonda no holiday. Kuma kupasa zima happy day. Aza kukonda no holiday. Olo live in drama, spend a happy day.